Sizwe ngos ukuthi khala pinduku yethu
Ikhala
weva
Ikhala
ukhala pinduku yethu
twa sizwile thina sizwe ngos yinduku yethu Ikhala pinduku yethu
Ikhala
weva
Ikhala
ukhala pinduku yethu
twa sizwile thina sizwe ngos Yindu yethu ungayivika kanjani le nduku mfana uma ikhala ngapha nangapha ikhala phansi naphezulu sizwile thina sizwe ngosi yona induku yethu ungayivika kanjani le nduku mfana uma ikhala ngapha nangapha ikhala phansi naphezulu sizwile thina sizwe ngosi Yolanda